Okay. Wabere more for kwe uchunwa. Uwinye. Ah, so lock the kumamba. Makere obore kiluliru.
Lubeju pekere kulu.
Keita muna bikere pimani.
Iwang wang mo
kulu. Makere obore kiluliru.
Lubeju pekere kulu.
Keita muna bikere pimani.
Iwang wang mo kulu.
Kenia from kena waiwia. Ananen talu kena rumba kere. No, sum mi properly. Anem chalung hasta romo kere.
Mani ni mono biru ki plan ngom. Mai mita tuka mula mule ngom. Abet ka junge kori mere ni long. Ini beru malai ke tami poro ki bol. Lo kori chuna gopa ma voli kere ni ina yei lei loi lobo eni nelu biru wi. Gopa mo goni kai pere ba jamu ni weng muna. Ade yu kuwa ma di de. Hey, mani tami kai kwera o plan di pe. We ding ding ma. Abituaru me final. Kono dogo to twai. Ma kum daru jui kan kori ma jalu pe gumi fok. Mutini mogo dogo to twai. Gininge gifole chidiri winyi ma deroket.
I don't want peace. I want problems always.
Ma kere opore kilu diru.
Lube jupe kere kulu.
Keita muna bi kere pi mani.
Iwang wang mo kulu.
Ma kere opore kilu diru.
Lube jupe kere.
Ikiru jimi maka gifere dano pekwo. Ayinyo nyi kwe gulu panero kamo. Angeyo mere pi dek kiyamu kekem. Chagwake winyo nyi kamo. Neni kalu ini baby vomitui. Alu ini sweetie weringi. Kodi nyi mamit maporu atekedi. Abori ni lengkari lik jalu bibi. Lo kodi chuna kopa mavoni kere ni ina yei lei loi lobo eni nelu pinu wi. Kopa mogo ni kai pere ba jamu ni weng muna. Ade yu kuwa mati dead. Hey, mami tami kai kwera o plan di pe. We ding ding ma. Itami kai kwera kulu babi niru. Abituaru me final. Ma kere o bore kilu liru.
Lube jupe kere kulu.
Ke itamu nabi kere pi mani.
Iwang wang mo
kulu. Ma kere o bore kilu liru.
Lube jupe kere kulu.
Ke itamu nabi kere pi mani.
Iwang wang mo.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr